y'essibu.
Abantu bayogera bingi nti katubalabe leka bepanke. Kano konjagadde yawo bekirumye bambi bo
muswadde
yenze gwasimye nga nze mukuba
ate
baby galo lya mpita ng'empita banti dadi
awo ne gubula sala ye
wabula ntanudde nja kubanga nawe
ntanudde
ate forever
ntanudde
abalala sorry
ono ye mwami wange
sebo ntanudde
nja kubanga nawe
ntanudde
ate forever
ntanudde
abalala sorry
ino ye namba yange
nali mmanyi nti abasajja bonna bafuuka na bayaye anti lavu yabamu yafuuka ya kudingisa
lela I love you and I hate you Lulu I'm sorry you're the girl I love nga byakulimba byalimba noli kwegamba nokogwa nze byonna bikogwa ngenze ne selulungi ono yatannimbe ono yatandyeke kambere nga nono mweraba
wabula ntanudde
nja kubanga nawe
ntanudde
ate forever
ntanudde
abalala sorry
ono ye mwami wange
sebo ntanudde
nja kubanga nawe
ntanudde
ate forever
ntanudde
abalala sorry
ino ye namba yange
leka nkugambe kebimu kubintawanya sebo byosanye omanye
chokola
tolwangayo
nze nombera nkaba ndwala nolwala nolusinyiga
mbobanga woli
ngoli kumpi nange
ejo lyettembe lyange
when you're close to me
baby please you mean everything to me
oh oh oh
please you mean everything to me
abalala sorry
ono ye mwami wange
sebo ntanudde
nja kubanga nawe
ntanudde
ate forever
ntanudde
abalala sorry
ino ye namba yange.